Bayani. Yeah. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga, uadali utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja. I love me, baby, na kuja. Biyani, yeah. Tonight I wanna make it romantic. Give me a smile, let me take a picture. This guy in love, me say they know if he's stealer. Umeka mataro ona umwili wangu, baby. Like it, taki, taki. If you be my lover, I'll be tati, tati. Put my hands around ya, baby, loving, loving. Kia masaki, you know that I can't play with your heart. Nakuja, baby, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama chali, mire, kwako nyanga, nyanga. Utari, utafanya nilie. Walking me, you're going, nikamate, 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 kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind it. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie, wako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, baby nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama chali, mire, kwako nyanga, nyanga. Utari, utafanya nilie, wakini yonga, ya. Baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Baby, nakuja. Baby, nakuja. Yeah. Nakuja.